Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga mliovunjika mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wenu, kuwafariji mliao, kuwaonya mlopotea, kuwatia moyo wadhaifu, kuwatia nguvu wanyonge, na kuhubiri amani. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga mliovunjika mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wenu, kuwafariji mliao, kuwaonya mlopotea, kuwatia moyo wadhaifu, kuwatia nguvu wanyonge, na kuhubiri amani. Msiogope, maana Mungu yu nanyi, jivikeni imani na upendo, muwe na tumaini la wokovu. Mungu wetu wa neema awatakase, awalinde, awatunze, awahifadhi na awabariki. Msiogope, maana Mungu yu nanyi, jivikeni imani na upendo, muwe na tumaini la wokovu. Mungu wetu wa neema awatakase, awalinde, awatunze, awahifadhi na awabariki. Awalinde, awatunze, awahifadhi na awabariki. Msiogope, maana Mungu yu nanyi, jivikeni imani na upendo, muwe na tumaini la wokovu. Mungu wetu wa neema awatakase, awalinde, awatunze, awahifadhi na awabariki. Msiogope, maana Mungu yu nanyi, jivikeni imani na upendo,
wahifadhi na wabariki.
More music at gospeljingle.com.